says nene sami Bengizama ukuthasa abantu Ngakhohlwa ukusithanda Ay, iphutha lelo Imali eningi yami Ngiyidle nabangani Namhlanje anginalutho Ay, iphutha lelo Bayakhuluma 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 Bohle sibekhuluma Bayakhuluma 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 Bohle sibekhuluma Bayakhuluma 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 Bohle sibekhuluma Bayakhuluma 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 Bohle sibekhuluma
Noma wenza uhlubi Noma uphila noma usofile Noma ushada noma waliwa Bayakhuluma Noma wenza uhlubi Noma uphila noma usofile Noma ushada noma waliwa Bayakhuluma
Menzela umzibu makhelwa lengane yakhipha umntwa owami ke humka ya ringu makhelwa angiphathi umakhelwa